Yo, Nasha baby, Pash man again, as usual.
Omukwano gwe gulinga gwa Teddy Bear. Ulabo somozo tunulizo inetima. Omukwano gwe gulinga gwa Teddy Bear. Ulabo somozo tunulizo inetima. Wanimba uli masaka ngozunga ne chiwewa chiwewa mtu wa bugali boje wange nokuwa mugongo ne kukwata koti nyumba na mugongo na kwagala nyonyo kula kwa mukwano kusunga nono nolinga Teddy Bear ya kuhuli kwa chagacho ya gala chikuwa mukwano kwa Teddy Bear ya kukule medemu pashi matilai na yena wera bayo te yandi bademu weno sibira kuketi echisacho kumutima go chiteke wakati delitinga wa usungu Oma tirenze ataina chenina okutya kwa mukwano kwa ogushu za nabawa Omukwano kwa gulinga kwa Teddy Bear
Teddy Bear,
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear
Omukwano kwa gulinga kwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Masuwezo mukwano ne kuteka mubulamu wange ne mumutima gwange Tubere banalala gwenange n'abaana baffe Balime kuzunga zunga kutulila kusabiriza kuwakana naye ndabo mukwano gw'okulingo gw'abantu bano kubbira kahe Leka kubanga mubayumani kubanda mumutima gwo gwetaaga mani Beera nago manye pashimani yani Mubere nga byolesi y'obulamu bwange Nyadoli n'abano bali bakuza mabega mu bine byayita bino biri
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear
Teyandi bade gweno nimba nombusa busanga nije wakinda kiwansibula Kati ndeno chukumira kuliniza suliza Ugwaso kasigula bakuru Mbusa wadawa Omukwano gwange nawe wadawa Bado nina fulani yo kusimba nawe kukazinga Tubere babiri nga tewaya tulumba You remember when nakugamba mu December Kati ndaba bifuse bya kulimba Bado nina fulani yo kusimba nawe kukazinga Tubere babiri nga tewaya tulumba
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear
Omukwano gwo gulinga gwa Teddy Bear
Teddy Bear
Ulawo somozo tunulizo inetima
Teddy Bear